mutegombwa mutanyangu sine byenjogera setona echanne magwe kugye bigale bikalu gwe mutendo kwesiba bafune bekolola sitegeza bali abafube mwazise waita wakabanga mwabine nyimbe baliwo ndembo piti usanga boyagala natategedde mbuza tewekoya olumu napoleoni yangamba bwomunafatemu okuwolera eggwanga wamanya kusonyiwa n'ogenda omusirusiru ate ye ne yeeraguza saba ensonga zino zigambe bannoobo nti ekitonde walukagga twafuna zaabu mbatumidde abakola n'essuubi kibiganye kati ate nkya kyangu kyakufuna eyekubagiza olutata weesiimye munnaffe weesagulidde ekkubo ly'obwavu onyumya ebyakufaako n'osusa wabaki atanyumya ku mboozi za ssuubi mu kifo ky'okufuna ekipya ky'onoopanga nedda weekubagiza nnyo naawe n'otutama owooza kwenkula byesi kyafudde agagaboozi g'ebizibu byo twakowa tuleke naffe bakyali babasabiriza mabanja gwe tusitamye agagaboozi g'ebizibu byo yowawala tuleke bantu balaba lwakusirika kuzironi kwebasitamye abaami n'abakyala nga mulabye n'ettagali akasibwa enjolobba ekiika mumasanyu nemwekubagiza mukaba n'amaziga ekibabonyabonya kyebayita duniya kusaba obuteetuga yadonyigwa obulamu sigwosoosa okwezizika obulumi agazibu g'olina gakusibye giribwa nze nga kubisa esatu tuli kawerege oli yadde yadde kwonoonya kyewebika yabitekisa amabanja gamulimbulago buli ekikugwako fuba obutekyawa ekisookedde wuwa okumanga lw'okiraba ne lw'ofiiriddwa omugazi gw'oyagala tojja kaabiramu akoleme n'okukola emiteru gye egimuze naawe gy'osanga yawula manya obulwa kyaggulonze n'ensiiba bakubbye kapiki asirise gw'onyumiza yebaamubbyeko emmotoka n'ettaka lye nawolasa ekisambu ekkumi n'atansasula w'obigamba bbanka yabweye n'enjuye ekizibu si kufuna kizibu mu dduniya naye engeri gy'okivaamu yeba n'amakulu onyumya ebyakufaako n'osusa s'abantu baagala ku mboozi z'essuubi agagaboozi g'ebizibu byo bakuba tuleke naffe bakyali babosabiriza mabanja gwe tusitamye agagaboozi g'ebizibu byo yowawala tuleke bantu balaba lwakusirika kuzironi kwebasitamye osaba otya leero n'enkyanga teweewanika onootera kulumba sukuulu osabe n'abayizi akasibanga kweyadde okumenyeka omukono n'obula kw'oyiikirizaayo osaba n'abalema ofubanga n'onyumya ebigambo by'essuubi n'anaafa enkya n'omugamba kyangu kyakuwona kibeera kibi nnyo muyeeya bw'akoze laba bw'ofaananaamusongera ku ntaanaaye okugwamu essuubi kiba kya bulabe gwe gwakabugwa okugweyimba n'alemba obuteekubagiza nabujja ku madiba yayina ekirooto kyekununula ggwanga south africa edde emikono gy'aboobwe eve mu ngalo z'abakabbulu era n'akikola yakulembera ekisanja kimu n'alanga tugwange gwaggwa mulonda abaana abafuga atamanyi ntebaani ngeri gyewooma mandera namwewuunya nnyo nnyo mwoyo gwa ggwanga ano n'omala okisiinyako kuwa eggomba bamukanga bita tukuteera n'ajeema ne banywanyi bo okwali oliva ttango okyawanga nnyo akugamba tosobole ate weekuumanga nnyo n'obutefuula bw'ogambanga nti nno ne bwe weebuuka ebeere nno singa baana abeekakiri takosa gy'ava takasa ne gy'agenze nzeyo wamma bwe mpagira mbeefuula agagaboozi g'ebizibu byo twakowa tuleke naffe bakyali babosabiriza mabanja gwe tusitamye agagaboozi g'ebizibu byo yowawala tuleke bantu balaba lwakusirika kuzironi kwebasitamye omulwadde gw'onyumya emulago bwazirise ajanjako kaabya kubaasuubirwa n'okuwona eriyafiiriddwa ddala ddala bbaawe abaana baamulekedde abamu balimbisulo alowooza kiddako gwatonyumya nankya bwadibidde ku lulyayagala n'abalalu buli ali mu takisi omu alina amabwa mbulago wandikendeezezza ku pesa lya kerere ononya galubindi okuwonya omusana kati lwanga agamba ati atalaba n'okulaba gakaba omubisi nga kikyolinda badde nsaba nkomawo bantu baddunda agenda n'engoma atabaale n'agizza awangaala asinga okkomageza ebikwa